on Rick. Yeah. Everyone said.
Cocorico Production.
On Rick. Ha. So compare. And you're true. And you're true. And you're true. People laugh. Yeah.
Ninapochora haya maandishi ni bala. Kimbiza pande zote ni mduka. Ninakinukisha kaskazini mwanangu. Sio kwa makaya wala kwa ubaya. Nina jina kubwa kushinda kikosi. Wana bato nami bado ni mikosi. Wana ziba riski utazani Mungu. Wana leto feki kwenye maisha haya. Wanakesha kuniwaza. Shada zinaruka wapati mzuka. Vingi va kufanya usiniwaze mimi. Maneno unayosema chunga uo ulimi. Nikishuka mimi anapanda mtu. Level lizofika sijatumia kumba. Mandriki bado napambana. Mirror Run City Tower Secondary.
Mandriki so compelling.
Kelele za mashabiki zisikupe wenge. Ukajiona tayari umeshafika. Tunakaza kitambo ile bala.
Tunafanya gum gum gum.
Tunakaza wanaumia wanaumia. Vipi machochoro umeshafika. Unaleta haujapika. Vipi kibichi tutatapika. Unaleta usiku haujafika. Unawajua wenye mzuka. Wana flow baka kuna kucha. Ukiongea, ongea chamana. Ukidisi, tuna kudiscuss. Ukiongea, ongea chamana.
Ukidisi, tuna kudiscuss.
Cocorico Production.
Madrid. So compelling.
Move your body.